Ebigambo bibadde bingi mu kwalo by'owulidde, amazima n'ogategeera naye ate laba bw'olemeddeyo. Bingi byogeddwa okulamula ne kukutuukako, tomanya oba olyawo n'akaseera kakuweddeko. Waliwo nze be ndabyeko okulamula ne kwatuukako, ne bagamba bwe mulidda mu butuufu ndyewaayo. Tegedde amazima enkeera w'olwo omulabe n'amutuggyako. Twegatteko ku ssanyu eryo olubeerera, era omusengera we anaakuwa ebirembe. Yesu amusenge ebyaffe gy'oli biwedde. Twegatteko singing nawe anakuwa ebirembe. Yesu amusenge ebyaffe gy'oli biwedde. Emisisiko gy'olina mu kusenga omulokozi, emikwano n'abazadde zinandabazitya. Omulokozi yakugambye akwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu bonna, naye bw'ateewa kitaawe omusango gakukuyinze. Owooluganda onooza otya nga Yesu omulokozi akweganye? Twegatteko ku ssanyu eryo olubeerera, era omusenge naawe anaakuwa ebirembe. Twegatteko ku ssanyu eryo olubeerera, era omusenge naawe anaakuwa ebirembe. Yesu amusenge ebyaffe gy'oli biwedde.
Be with.